na face, umeni panulia hema, umeni ongeza kulia, kushoto Bwana nasema asante. Amekutengenezea nafasi, amekupanulia hema, amekuongeza kulia kusho. Are you ready now? Come on everybody. Tutende pamoja. face. Amen. Na wafundisha mambo mengine kwa kifupi tu. Si ndio?